ekitinol chapanne jenayi e tati lartuki aranol adamu wahala hakke. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jamu salama giɗɗo komoye fama e dowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be mako ha foroye. Min cewrake gartuki amin hande nga waddangon siriya mon ka lawol gongaku. Neɓi jamum en no ekkito nder bindi annabo en, en daari Allah ceniɗo gerbuɗo ɓuri annabo en capanɗe tatonga windugo wolde mako. Wolde nde ɗon holla lawol adilaku ngol Allah ceniɗo maɓɓiti ballangol hakke en wartugo gonduɓe ha yeso jawmirawo ceniɗo. En paami bo annabo en Allah ɗon mari numu woto nden habaru goto ha koɓe bindi darandum lawol kisdam, ngam bindi iwayi nder hakkilo maɓɓe, amma digam ruhu Allah ceniɗo. Be ballal Allah ceniɗo, hande e nder siriyaji tati tokkidiranɗi, en pondan lartugo e rammitingo kala ko janguɗen nder bindi ceniɗi fuu. Siriya men hande ha wiyete wahala hakke. Nden kam sobiraɓe heɗitoɓe, en lortano jonta caɓɓawal ngal Allah be hoore mum jo'ini ha deftere Allah arandere tawreta ka Allah ceniɗo waɗi nder ruhu Musa annabojo mako. On ɗo ciftora yare arandere nde na ɗum wi'ama ha fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. Nder ayare nde en dari ha fuɗɗam hidde ko tagle fuu tage malaika ene ɓiɓɓe adama ɗum pat ɗum walano, sei Allah ceniɗo tan ɗon no yeeɗa. Allah o jawmirawo dumiɗo ruhu dumingu, o wala fuɗɗam malla haade, o bawɗo ko ɗume fuu, o ɗon laara kala ɗume fuu, o andi kala hunde fuu, nden o huwan ko o mari haaje fuu. Ha fasluwol aranol en darino nder balɗe jeego Allah ceniɗo tagi asama lesdi maaje e ko woni nder muɗum fuu. Allah tagi kuje fuu ngam neɗɗo mo o tammi tagugo weltinoroɓe majum. Kanjum kadi nyalade jeegore Allah ceniɗo wi'i, sei min mbaɗa neɗɗo dow zati amin, goɗɗo nanduɗo be amin, o laamano liɗɗi e colli e dabbaji e kuje ladde e ladoji lesdi fuu. To Allah tagi neɗɗo dow zati muɗum, ha nder kala tagdi Allah tagi fuu goɗɗo ɓuri saman, ngam Allah ceniɗo tagi mo dow zati muɗum. Allah yiɗino mara kawtal luggungal be neɗɗo mo o tagi, ngam majum waɗi o jo'ini nder yonki neɗɗo ruhu ngam o heɓa o anda mo. O waɗanimo ɓernde ngam o yiɗamo, nden o hokkimo ndimu ngam o mara bawɗe be hoore mako subugo ɗowtanago mo malla lutkimo. Ɓawo majum ha fasluwol ɗiɗabol en darino Allah ceniɗo jo'iniri neɗɗo artuɗo adamu nder jarne adnin hayruje kewɗe leɗɗe dimande ɓendalloje giiniɗe e belɗe nyamego. En dari bo Allah tagi debbo digam beccal ngal o hoci her adamu, nden adamu hokki inde Hawwawu. Bana ni Allah barkidiniri neɗɗo mo o tagi, amma hani bo ciftoren yake nde Allah tagi gorko e debbo dow zati muɗum, nden o hokki ɓe kala ko ɓe mari haaje. O marayno haaje bo ɗum hata bana ni o yiɗino kanko bo ɓe kuwanamo. Ɗume Allah ceniɗo renanno hedi neɗɗo mo o tagi? Allah ceniɗo yiɗino mo yiɗamo be ɓernde woore, nden hokkita fi muɗum e numo mum ha mako, ngam o heɓa kawtal tilimgal e luggungal be jawmirawo tedduɗo. Kanjum waɗi Allah ceniɗo fondi neɗɗo artuɗo mo tammi wangingo kadi ko woni nder muɗum. Hidde ko debbo artuɗo tagge Allah dokkuɗo adamu umrore nde be rentingo mo, sei a nyama ha leɗɗe koɗe e nder jarne bana ɓernde ma yiɗi, amma lekki andugo boɗɗum be kalluɗum ta nyamki, ngam nyalade nyamɗaki a mayan mayde nawde. Bana ni Allah ceniɗo waɗiri pondol dow adamu be matingo mo, to goɗɗo daytake doka am mayan, nden sendiran be am ha foroy. Nden ha fasluwol tatabol bindi ɗon mbiya bannoy, nyande feere yake nde adamu e hawwa ɗon no kombi lekkiki jawmirawo tedduɗo haɗi ɓe nyamugo, sheydan malaikajo turtanɗo jawmirawo ceniɗo wari to maɓɓe be sura mbodi. O wi'ata ɓe, gongana Allah wi'ita on nyama ha leɗɗe jarne fuu? Debbo jaabi, min nyaman ɓiɓɓe leɗɗe nder jarne, amma sei ɓiɓɓe lekki gonki caka jarne man. Allah wi'i ta nyameɗe, ta memeɗe ngam ta mayon. Mbodi wi'i debbo, woda on mayata, amma Allah andi to on nyamiɗe gite mon maɓɓitito on latato bana mako, on andan ko woni boɗɗum be kalluɗum. Bana ko Allah ceniɗo wi'i adamu e hawwa kam, kotam misala go nyande to be nyami bendalloje lekki kada kiki o binodo be on mayan den dume sheidan bo wiibe o wi woda on mayata dum wolde de adamu e hawa nuddini en jabi kadi wolde alla na mallande sheidan be cubi wolde sheidan konnejo alla bawo majum dume alla wadi o jodi do o don lara adamu e hawa bila huugo ko dume na a o wudinai be der aibe mabbe alla warjibe do ko be tonyirimo o hoocibe o hiitibe o naalibe kambe e lesdi sakkitto man o riiwibe digam jarne adnin o tagino ngam mabbe banani kadi nder nyalle mettude de adamu e hawa laatake maybe hedi ruhu mudum be cendiri be alla sey boore ngendam hunde woore tan be ndenata mayde dow duniya do e yangadan dumika ngam ngenaari hakke dum mayde dumide bana ko alla wino be gonga hakke dum albalawol kulningol masin hakkewol gotol tan adamu sendiri be alla ceniro kanko e rutu mako fu hakke don nanda sedda be nyawu sida bana ko anduden sida laati nyawungu himbe ngedo tirta hakkunde mumen dum masibo gondo do duniyaru fu to ningilgu sida man nasti bandu gumetata wurtago marbe sida fu mbawi rabugo nyawu man habibbe mabbe digam der redu sida laati maro kala on kebdo nyawu man fu bana hakke bo wayi hakke don kotoy ha do kala moy men fu den don halka yimbe ha foroy amma en gettu Allah cenido ngam perotiral hakkunde nyawu sida e ngu hakke sida kam wala nyawndigu ha joni amma hakke don mari kurgun Allah cenido be hore mum taski kurgun majum kanjum toni en kutiniri dum Allah lotan hakke men ha foroy on bawi siftorgo inare tilimde nde Allah cenido wadi nyande nde Adamu e Hawwa badino hakke na oho en darbe nyande nde hakke nasi duniyaru Allah cenido inido neldugo dimdino cenido mo tammi sottugo bibbe Adama diga masibo hakke sheidan e yangadan dumika en jangunobe bo dimdino cenido o wurtoto her debbo tan wato diga mbudruwajo mo anda gorko tawon gam mo Allah cenido annini neldugo ha hisne hakke en iwatano digam rutu Adamu latibe hakke en sey o jiwa digam ruhu Allah cenido bawo don fahinen darbe der linjila dubi ujineje bawo inare Allah ngam neldugo kisno o yakende wakkati mo subi yotti kisno man danyama do duniya bila baba diga budruwajo mo medai gorko inde mako wiete Isa bana wiugo Allah hisnan Isa al-Masihu lati dimdino chenido mo Allah inino digam nyande nde Adamu e Hawwa mbadi hakke wala se kosam dum kanko en gartano jonta do ko sali nyande nde hakke nasi duniyaru on do ciftora ko Adamu e Hawwa kuwi bawo nde be nyami be ndallore lekki andugo boddum be kalludum na be ngami ha ko ibbo nden be taadiko ngam ha be chudda al-awra mabbe ngam nane nde be mbadayno hakke be tembube Allah jabudo kadi limce de be ngadani ko e mabbe na a o jabai ngam dume o jabai churngal banangal ngam o yidi famtin gobe wala ko neddo wawi huugo ha sudda hakke toskindo mo yeso mako fahin amma Allah cenido be hore mu wodi ko wadi ngam sudugo al-awra mabbe en dari Allah subi dabbaji di ngala ana hirsidi nden bolidi nden be dede maji o wadani Adamu e Hawwa limce be lawol ngol Allah cenido holliti Adamu e Hawwa kita kandan ka hakke dum mayde ko nde jawmirawo Allah liyake dabbaji ngam ittugo hakke mabbe nonnon bo o umrudo Adamu e daygol mum gadana mo guletedi di ngala batte bana layhaji chuddandi hakke ha yoto nyande nde o neldi dimdinowo cenido Allah cenido sappini be kadi wodi lawol kisndam gotol tan dum gol ijam lay hari lawol adila kungol Allah cenido mabbiti lata keno be chupki dabbaji di ngala ana den li odi ban lay haji ngam suddugo hakke lay haji don no kolla misalu dimdino cenido tammido wargo rufaji jam mum do leggal ngam rondago hakke gondo do bibbe adama banani kadi be lay haji di Allah jo ini yeso hakke en belu Isa al-Masihu mo tammi mayugo ban lay hawa itan ga hakke yimbe duniya be lawol ngol Allah do hollita o gongajo ko nde o munyando yimbe kiita hakkeji mum en diga boyma fuu. Haa fasluwol tokkingol taariha hakke Adamu, nden be inaare Allah tilimde, en janguɓe taariha ɓiɓɓe Adama artuɓe ɗiɗo, Kayinu e Habila. En darino bo Habila li'aniɗo Allah ceniɗo jawgel lamgel, ban dokkal yeeso jawmirawo ngam ittugo hakke muɗum kalkal banno Allah inori ɗum. Kayinu kanum fondi baɗitago Allah be sembe mum, be waddugo yeeso jawmirawo ko o ƴamni. Nden bindiɗon mbi'a jawmirawo yerdi Habila e dokkal muɗum, amma Kayinu e dokkal mum o yerdaki. Ngam ɗume Allah ceniɗo jaɓa e dokkal Kayinu? Bana no giruɗen ɗum laawol adilakungol Allah ceniɗo maɓɓiti ɗon wi'a, fodde tawreta ɓurna kuuje fuu laɓɓinama be jiyam, wala yaafu e hakkeji sona to jiyam rufi. Amma Kayinu watanayi hakkilo laawol layhaaji ngol Allah taskitinno. Kayinu ɗon no tammo nuɗɗini Allah ceniɗo, amma kuuɗe maako celnimo. Ndeni o li'aaki dokkal ngal jiyam ban ko Allah umri. Ngam maaju waɗi Allah ceniɗo wudinimo kanko e dokkal maako fuu. Amma Allah yerdake dokkal Habila, nden yaafake hakke maako, ngam Habila nuɗɗini wolde maako be li'aago ƴiƴam jawdiri bana ko umri. En daari kadi Habila laatake nder ɓenɓe Allah ceniɗo yerdi sabida nuɗɗinki maɓɓe nder Almasihu Isa, duufɗo ƴiƴam muɗum ngam rondo hakke men. Ko laarani Kayinu, oɗon nder ɓen laatiiɓe ban adili en yeeso Allah be kuuɗe ɗe ɓe kuwata, nden ɓe ɗon calo li'aaki dimɗinowo mo o neldi digam asama. Haa warugo hannde woodi laabi ɗiɗi tan, laawol Habila e ngol Kayinu. Dow laawol ngole tawete ɗon, on jaɓuɓe laawol Habila, waato laawol adilaaku tabitingol dow li'aaki Almasihu ceniiɗo mo Allah neldi, malla haa jonta on ɗon nder laawol Kayinu, laawol soyde ɗowtaare tabitingol dow kuuɗe ɓi Adama e dokaaji diina? Yaa soobiraaɓe, min giɗi paamon no Allah o goongaajo, nden bo o muyanta hakke. Allah waawayno wi'ugo Adamu e Hawwa, Kayinu e Habila e yimɓe duuniyaaru fuu, ɗum halli on mbaɗi hakke, amma ɗum walaa ayibe. Ɗo ɗum hunde famarde, mi yejji tan on waɗuɓe hakke. Allah foti no yaafaago hakke bana ni kadi na? Ɗum waɗataako to Allah huwi bana ni kadi? Noy hakke en keɓtirta o ceniiɗo? Haa timmoode ekkitinol men hannde, en keɗito ko winda nder Linjila daranɗum laawol goongaakungol Allah seeki. Binndi ɗon mbi'a, hakke nasti duuniyaaru ngam dalila neɗɗo gooto, be hakke man mayde bo nasti, mayde laati dow yimɓe fuu, ngam ɓe fuu ɓe mbaɗi hakke. Haa fahin, amma Allah endi ɓe, hokkan ɓe yerduye mum caahu, be yeeso Almasihu o rimɗiniri ɓe diga baawɗe hakke. Allah waɗi mo alaama culhootiral yeeso duuniyaaru fuu. Ƴiiƴam maako ndufaaɗam haa leggal gaafaangal ɗon waddana nuɗɗinɓe fuu yerduye Allah. Ɓoyma Allah muñani yimɓe hitaaki hakkeeji maɓɓe, amma jonta oɗon yaafooɓe bana ni o wanginiri goongaaku maako. Fakat nder jamanuuru men jontaaru o muyi wangingo ɗum, kanko o koolniiɗo e oɗon yerdo hooliiɓe yeeso fuu. Ngam ngeenaari hakke ɗum maayde, amma Allah ɗon mo'ana en ngeendam duumiiɗam nder kawtal be yeeso Almasihu jawmiraawo men. Useko mon be keɗitaaki nder ekkitinol tammiingol warugo, to Allah muyi en tokkitinan laarugo habaru annabo en, nden en ndaaran bana noy Allah ceniiɗo ewnori Ibrahima nder anniya yaarugo taskara neldugo kisnowo mo o iini yeeso. Ɗum taskara kiɓɓanka be neldugo Iisa Almasihu. To on mari jamɗe dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windugo haa laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum fahin, laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah barkidina on e nume boɗɗum ko binndi ceniiɗi anndinta, ngam ngeenaari hakke ɗum maayde. Amma Allah ɗon mo'ana en ngeendam duumiiɗam nder kawtal be yeeso Almasihu jawmiraawo men.